It's Battles Music, baby.
Hey, your Battles. Ganjo Dance. Two magazines. Two magazines.
Call me King Eddie. Umvi inkuru. Kandi ntega amatwi. Isi nisakaye. Urebye nabi wavirwa. So many mistakes we made twibwira ko dukora ibyisa kokuze twigishwa yuko gukunda ubwo kari byo hambe twasangira kabisi tugasangira na gahiye ariko ahisi igeze burunga kurura ishira owe kundi igihugu murenge iwabo w'abantu aho ni wacu kwifuko murenge iwabo w'abeza hamwe tuvura uganyina iwabo w'ibitaramo murenge iwabo w'ibyisa
uzaba intwari ukunda ubwoko ndetse n'igihugu uzaba intwari ukaba nk'abarya bihakanye ubwoko bwabo kunda igihugu murenge twarayirazwe n'abasogokuru umurage twasigiwe Kigwari usore genda ubintwari oya ntuzaba ikigwari
Burya ntigira imisonga Indi gutoza kuba gito nina yikuje imbere Ibuye ribonetse niribarikije isuka Ubeshe nyaka bw'umuzihi ibona ari umuhondo Tuzingura amasheni turabyukiye igitondo Turimbunda mu mutima nk'uko afanda dutoza Turamadu urebye neza ntabyo gushishoza Turangwa n'umuhati umurava tukaba intyoza Turimboneka rimwe murenge niho tuvuka Turabatambyi beza ndetse turaradusenga Wita kudukundi hata n'ubundi bakumve Ibere nk'inyenyeri zamurikira rubanda Kishamiri meri Kabure bose banyurwe biforce birwanirira izina barutsinde intwari iboneka iyivutse irwanirira bose niyita kumabwira ikindi kavugisha ukuri irangwa n'umurava umwete ndetse n'urukundo ikorana n'abashoboye ikahasiga amahoro ndakubona musore nkakubona mu Mandela bakanika ndetse nkabona umeze nk'amakenga
uzaba intwari ukunda ubwoko ndetse n'igihugu uzaba intwari ukaba nk'abarya bihakanye ubwoko bwabo Murenge twarayirazwe n'abasogokuru umurage twasigiwe Genda ubintwari hoya ntuzaba ikigwari Musore genda ubintwari hoya ntuzaba ikigwari
Benshisi nibagiwe intwari Nibukishi watu manuka dukina mbuche Turihetse kumugongo mbara saga timba Kwini seveni ya sinye kutukozi ntimbi Bifitu bugi byose tubitwara mu kiganza Malika gati wicha yenye muga haguruka Mgiru kumfa buja wafuga katafunika Nyamanga kumfa buja ntabwo yanze no kubona Turi kuva mu byiza twinjira mu bindi Twigwaneho iyo yadukamiye Tuzaba kadika masura paka badutoye Bizi nkundi wacu nawe kundi wanyu Nitwe baba Ndisi yose isa mazini Uri airport mumi nemge twamba ya maregeza Nibyabirura mumi sozi twane shenshi nkuba Nibyabirura mumi sozi twane shenshi
nkuba Uzaba intwari Ukunda ubwoko ndetse n'igihugu Uzaba intwari Ukaba nk'abarya bihakanye ubwoko bwabo